ngunye mudigisa ari mwambala mpaleza abami jemusigalidde kansu runo tuliroge twenkane ate kyemulabidde ekibi ekisingayo kyemuyite kituufu ne mudijjuka obugoyewe mugula ennaku zino mbeera nsabira wuli kozi ngoyise kiro akagoye akalaga n'empale y'omunda weyise okulaka kirya nyina zemubadde ki buli kintu kyolina kyonna ne mujoleke bweru mwolesa kibintu tamanyi ensi weefiiridde tiwakyali akuliridde n'akudde mu bubu gwayita kuli n'olaba enkanyanya bwazimetteka ebizengeza n'abyuka obutama ne busitama kati majula yokuwaffe n'okuwa wasatu abaleka obuwoowo sibuganya ekirungi n'owunya bulungi naye ebyokweyero sasiwagidde naye maama bakyala mwali bakweyonja kyokka ebikoppe byebibasudde kale ebintu bino omukola byakweswaza olaba timukweka bintu bya bukuu sirabanga muzungu yeegombye kujja ttugala essonga nabeeno langi tibajina lowooza bayita bantu ntu ababakugande erangi enkole mulyoke mweruke mulekeera obukuufu bw'ombulago obwali bunyuma temutugga ebibira mulyoke mwambale nze nabimugobya oweewange saamuganya kwetimba bigumba byambuuta engoye abanamu musosi zino embeera ezooleka ebikugunyu byawulira obuweta ogwali gwenkana atadooba gwe yali aguze nnabumugobyanga nengaleere maddemu yabeerawo akatakketakke bambi okuva obutone ngaakati oweewange erangiye kyokka ekigambo ky'okwemyusa balinanga bakyala nze siwagidde kati mbasabye mundabire n'abeewamu lwendi bantuuse gyembalabira bansala Thank you.